Prosperity kubasa kutoka marinda tuone tawangu lino sembawa kuhudi banditi renika
koma
zamira roma manambi tawanda ujeka amba nope marua wafa roma mangoma tutenga wawane chamba zipe wanendi fare fare zipe kambucha azimweze sani changwe
vano ndeva tawanda
jumara
jumara
Sanchez.